mema namonea huruma ananijua baba hakujui mama na namshukuru Mungu neema yu salama ila ananipa machungu baba wapi mama ananiuliza maswali mengi na makali ila nikitafakari waga mina kumbuka mbali mama nema nema ulimwacha na siku nane yeah. Ukutaku moja ili nema wako anyonye yeah. Mama nema nema ulimwacha na siku nane yeah. Ukutaku moja ili nema wako anyonye yeah. Ivi mi nila nuksi gani au mimi nina mkosi gani au kuna kitu kwa ndugu jamaa na majirani naogopa kusema sana dhambi kwa manani nilizaka mwana ikashindikana kama bahati bwana nilikupata kimwana na nikasema na tusai watoto watusaidie baadaye ulinipokea kwa furaha ulinifuata nikukumbatie kumbe wewe nakupa passport utangulie ilipangwa wewe utangulie mwanao wabakie mama nema nema ulimwacha na siku nane yeah. Ukutaku moja ili nema wako anyonye yeah. Mama nema nema ulimwacha na siku nane yeah. Ukutaku moja lile mawako anyonye kila ninako kwenda nema yuko nyuma yangu mie mimi siwezi kumtenga kwani baba mie mama mie mara cheke mara alie nema mara anitanie naomba Mola amjalie wazo la mama lisimjie najua haiwezekani kwa kila aliye duniani ana miaka kumi kila siku mama yu safarini na maswali ya kizushi mama tarudi lini nayakumbuka mazishi mimi nabaki na huzuni mimi nilie au ninune hivi nini mimi nifanye mama nema nema ulimwacha na siku nane yeah. Ukutaku moja ili nema wako anyonye yeah. Mama nema nema ulimwacha na siku nane yeah. Ukutaku moja lile mawako anyonye yeah.
20% person man water man water.
Mama nema nema ulimwacha.